jukira olunaku omukwano lwe wagenda wakera ku makya tewasiibula n'olugendo gye wagenda nze saamanya no nedda n'ensonga eyakutwala yambula kali kabaluwa mukwano ke kambulira tewa omukwano kyaye nekunonyanonya kawunga sikulaba tewalinga ogenze naye nga naza gwa kinze kutulugunya omuntu atalwana kakuba kuyomba ebyo byanema okukoppa ne lwagenda tetwayomba nakukola ki ekyo kyokukulira nosiba obusungu nakukola ki nze gwatulugunya otyo mukwano mbulira ekituufu tosiba 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 busungu tosiba tosiba mukwano mbulira ekituufu tosiba 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 busungu tosiba tosiba mukwano mbulira ekituufu obusungu bubawela buli omu abeera mu nsobi ekyo kya butonde ndaba ne bayibuli kyogera kyava ku bajjajjaffe Adamu ne Kawa twasikira kisikire be basobye okusooka mu lusuku lwa Edeni ne kifuuka ekikolimu iye bwatyo nasalawo Mukama Omutonzi tekibeere ne kuffe abaana baffe n'abazzukulu era nawe bwotyo bwoli tusobya Mukama wano buli lugendo bwe tumala tetwetonda yalina obuyinza naye atusonyiwa naffe tuyiga okusonyiwa bwe mba namusobya mukwano nsonyiwa kunsinzaliwa ntono ekyo kyo kiwedde mukwano sirikiddira nanono mukwano nsonyiwa tosiba busungu tosiba tosiba mukwano mbulira ekituufu tosiba 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 busungu tosiba tosiba mukwano mbulira ekituufu kati nsula mpewo eno gyendi gyewandeka obutiti nabwo bungi nsula mboya n'ebirato nabyo bingi bawamuka ekiro nga ndoota bakutwala ne nfuba nkutaase kyokka nga manyi sirina okuva lwe wanjabulira nze n'emmere sirya owowo komawo eno gyendi owomu obunuma bakatulo bawamuka ekiro otulo wagenda nato nze kuba mpuliramu eyo kye wagenda agasajja ganja gakukwatako naye nkusaba mukwano tobawulira jjukira ekyo kyekitiibwa kyo eno kye wandeka nze mukwano nonjabulira obuwala bungi obunelijjako naye mbuleka era nze sibufanako nonono mukwano nsonyiwa tosiba busungu mukwano mbulira ekituufu 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 tosiba busungu mukwano mbulira ekituufu.